Ebigambo byobibula bomba kumpi olulimilu nesiba simanyi kyokola enjuwe naye munze amanyi go gasika ewaffe bamanyi jogera nnyo otuuka nzikira bitya mukwano gwo bunkubanga buggo tekituufu nkamulo nfula buwelo olina obukono guli omusufu wemmaddenonya kolowooza kaninjawo mutima masinya pipa kwekimanyi wawankozesa ontegezanga ayo ebeeryenda omukwano gwo bwekufuusa nsonga kisusa we nasuubira kino kisambya eddagala Sitoma love you kulele Oh my baby, all I know I'm in love with you, my perfect crush Now we're holy Chitu chanko ni tungu Oli chili mani, ochina kumsala sini Love kachumbari, kawo mdala sini Mna zari mbala, ita mochi na kashi Chisuse we nasubi, chino chisambi etagala
Beats.